Zana bodo siphila kanjani yebo yebo ukwenzile yena ukwenzile
yena ukwenzile
babuzana bodo sinqoba kanjani yebo yebo
ukwenzile
yena ukwenzile
yena ukwenzile
Manda onke Jesu uzokwenzela sithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile beki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile sithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Ugwenzile Titi begi temba
mu
Ungumnini manda
Jesu
Ugwenzile
Ugwenzile
Titi bambelela buye Ungumnini manda
Jesu
Ugwenzile
Ugwenzile
Titi begi temba Zele. Oh, 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 Zele. Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. Beg it, Magui, for Miniman, oh, Beg it, Magui. Nini mandla onke Jesu ukwenzile namathela kuye ngumnini mandla onke Jesu ukwenzile ungasuki kuye nini mandla onke Jesu ukwenzile ungasuki kuye Ongomnini mandla wonke Jesu uwe ukwenzile
ukwenzile
yena ukwenzile yena ukwenzile Yes, yeah, no, yeah.